kwa nini nijitutumue na dunia sio makazi? Vijine noneno vinisumbue hadi nishindwe kufanya kazi. Mama alisema mkuke kwa nguruwe, kuishi na watu kazi. Achambia tukane atani uwesha same, mzazi ni mzazi. Mwezenu naficha, naficha mengi ninayo yaona. Kifupi nafunika kombe, nikamini kesho nayo siku. Mapicha picha, mapicha, sidhani kama ntapona. Wanangu wa mtani mniombe, kivita ni mchana na usiku. Oh, kuna watu na viatu wanatamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana nao. Oh, ni kama watu kumbe ndani wanarodha chetu. Awatosheki na vikubwa vyao, wanatamani hata kidogo chako kiwe chao. Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi, zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri kama jana na juzi. Kupata kukosa ni siri, na wendo Mungu Baba mwamuzi. Dialo yeah, yeah, yeah. Japo ni ngumu kuona,
wapo wasotaka ufanikiwe.
Watakuita mwanga kibonge, tena kwa dharau wakucheke. Wanachotaka we uonge, waseme shukrani ya punda mateke. Kama vipi demu wake tumgonge, ndo anayempiga chura teke. Usipone wadonge, basi ndo ujue hauna makeke. Sikia konde, we pambana mjini shule. Ukipata kidogo leta na nao tule. Chana nao anosemaga umezoea vya bure, mana siku zote nyani alioni kundule. Kama baba na mama ndo nguzo ya dunia, wapende wote. Sio wakike anacheka, wakiume analia lia bila msada wowote. Oh, kuna watu
tamani milele wawe wao. Ukijituma watasema unashindana nao.
Oh, ni kama watu kumbe ndani wanarodha chetu.
Awatosheki na vikubwa vyao, wanatamani hata kidogo chako kiwe chao.
Mola nipe ujasiri kwenye kufanya maamuzi, zidi nikomaza akili isinipoteze miruzi. Uniamsha alfajiri kama jana na juzi. Pata kukosa ni siri, na wendo Mungu Baba mwamuzi. Dialo yeah, yeah, yeah. Japo ni ngumu kuona,
wapo wasotaka ufanikiwe.
Binadamu yeah, wanajewa kila unachofanya watasema.
Wapo wasotaka ubarikiwe.
Your Lord.
Special message to the youth. It's your time now to follow your dream. No matter what people say, stay humble, stay positive, follow your dream, believe in God, ease your mind, and love.
The most wanted mix.